djshowster.com.
I'm one and can't go in but go no manna. Peter Linguina. See ya. Sana.
Original Peterson. As a tiger, we coming again. Bad to Peterson again. Feed the people to dance up again. Lock it up on the beat so we bang it again.
Buka ganga queen. Chawama wa yes, kona queen. Dawanchito zina zima futa kuina. Mo butika baku fora. Buka ganga queen. It's better when you say kona queen. Dawanchito zina zima futa kuina. Mo kupia jemu tina. Nama kuma wa wangana one go. Ganga bora. Ufanika wangene saka one go.
Apa manje tifuna isebenze gender equality. Ndaba binangala nomo bakazi wonse wale mu matoloshi. Songa ti wali kona wewe. It's better when you use the way we. Ndaba bamuna benango siva maya siva masigino. Olo minule Usekelele na tumeno twako tulichelele Nkala party president in iwe usipote.
Chawama woye sako na kwina. Dawa chito zina zima futa kuhina. Mbavutika bako fora. Kukakanga kwina. Ispeta woye sako na kwina. Dawa chito zina zima futa kuhina. Mbavutika jemu tina. Na makuma wangana one go. Kukanga bora. Ufanika wangene saka one go. Uchila kunkara singu. Ndewa kuma wawangara one ball. Kanga bora. Ufanika wangene saka one go. Kuchila kunkara singu.
As a tiger
baba.
Uyu umoyo ni kunkara na bulani. Kulipi kila paka ukafike na patali. Kuyeza heza ndia zigiri titeile. Zungangale ungori ndira kumbozi.
Lelo waeza go kwina. Na mairo wa chokora go kwina.
Lelo wasakira na vena. Lelo mairo wasakira na kwina.
Ndawa madiru ya kapaka paka. Uzazi peza wasunga pona potiaka chaka.
Noti madiru ya jayori za machaka chaka. Ndawa mamuna ni kuplana everyday. So ukaona zeche pa welanga na pane. Wasa kongeleza chabe monga ni kute. Ni kufendela pane pa wazusha kwa wallet. Life ika kanga ya kanga munu.
Uka kanga ya kwina. Chawama woye siko na kwina. Dawa chito zina zima futa kuhina. Mbavutika baku fora. Kuka kanga kwina. Ispeta woye siko na kwina. Dawa chito zina zima futa kuhina. Mbavutika jemu tina. Na makuma wangana one go. Kanga bora. Ufanika wangene saka one go.
Uchila kunkara singu.
Njala, nye imalengesa kunkale baka walala osa wala. Kule konse kwa mene vichitika mwandiwe osa sala.
Yeah,
elefuti wasa pwalala.
Yeah,
tonka konka Louisa, where there's a winning, there's a way. Tonka konka Louisa,
yeah.
It was a really possible my way.
Sana.
Kona kwina,
yeah.
Chito zina zima futa kuhina. Mbavutika baku fora. Kuka kanga kwina,
yeah, yeah, yeah.
Ispeta woye seko na kwina. Dawa chito zina zima futa kuhina. Mbavutika jemu tina,
yeah.
Na makuma wangana one go. Kanga bora,
yes.
Ufanika wangene saka one go.
Uchila kunkara singu.
Niko wangene saka wando.
Kuchila kunkara singu. Kribaba yae.
Sana.
Aplista
Kedo MMC Tiago Tip Top Bosele Kepi Keta Wama Ndia kwe chichokela.
The two ways Silile
DJShowster.com.